more music from legitninja.com.
Kodwa uthando lwam luhlala lunjile.